I'm me.
Yeah.
Show I go bend the illa when it too much. Nice and natural, love my mom coming back. I lie, you draw my face, don't say mama face, do yeah. And now you walk with take, and we take, and now you let them win you. Can you believe me, baby? Was I gonna talk about fancy? Was I could you want to see you fancy? Believe I'm in love with you, baby, yeah. Anani, peleka far, far, far. Anani, peleka far. Anani, peleka far, far, far. Anani, peleka far. Anani, peleka far, far, far. Anani, peleka far. Anani, peleka far, far, far. Anani, peleka far.
Anani, peleka far. Anatetemeka kama na kifafa.
Anataka ni mfa.
Kalala kifo cha mende mtoto kama kafa. Hata kuchiti siwezi kabisa ya miniganda sumaku. Tena tunapiga na mapicha picha kesho kwa peji za udaku. Snapchat, TikTok, tunakomesha tuwa knock knock. Kitu ipo safi sop sop. Basi anavoilamba kalolipop.
Can you believe me baby? Mweza kona taka cha mkwezi. Itandinga ujembezi. Uje na vitu flani vyotelezi. Fa fa fa. Anani peleka fa fa fa. Anani peleka 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 fa. Nikikosea ntaku please gal. Yes believe me gal. Mgari kama rori umezimika. Utamu wakita inapozimika. What me say? Bidi bang 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 bang. Na mkali ya kwa chini ni mkoleze. That thing mama nkomele. That thing mama nsogeze. Can you believe me baby? Mweza kuna talk about fancy. Mweza kujua siki fancy. Believe me I'm in love with you baby yeah. Anani peleka fa fa fa. Anani peleka fa. Anani peleka fa fa fa. Anani peleka fa. Anani peleka fa fa fa. Anani peleka fa. Anani peleka fa fa fa. Anani peleka fa.
The beat is raising it. Yeah. For the gang, for everybody. Yeah. You can't believe it, huh? You're the boy Gaddafi, and I'm too real, stop.